Uganda, Pearl of Africa, our beautiful nation. Mukamata se gwanga
bali kumbuto zabwe.
Uganda bajivako
bali kumbuto zabwe.
Yambe gwanga
bali kumbuto zabwe.
Ensi bajivako mukamata se gwanga
bali kumbuto zabwe.
Uganda bajivako
bali kumbuto zabwe.
Yambe gwanga
bali kumbuto zabwe.
Ensi bajivako.
Oh my God, what was on my beat?
Uganda, Uganda is on the wall.
Kumbuto zabwe.
Uganda bajivako
bali kumbuto zabwe.
Yambe gwanga
bali kumbuto zabwe.
Ensi bajivako mukamata se gwanga
bali kumbuto zabwe.
Uganda bajivako
bali kumbuto zabwe.
Yambe gwanga
bali kumbuto zabwe.
Ensi bajivako. Abantu bafe tebakyali na moyo gwa gwanga. Batuvamo lwaki mukama batuvamo? Kubanga bebakola biyamba famire zabwe. Uganda, mama Uganda. Uganda, mama Uganda. Mumalwaliro teri dagala. Egudo mwetu yita ebinya mungudo. Unemploymenti yafuka ndwade. Obwavu wane Uganda. Ndwade ya mutima tase gwanga. Mukama oliwo. Mukama tase gwanga
bali kumbuto zabwe.
Uganda bajivako
bali kumbuto zabwe.
Yambe gwanga
bali kumbuto zabwe.
Love ya Uganda enetero kugwao. Twagade si ya fina ye ndaba egenda. Uganda ndaba egenda. Twatusibye mu bwavu
na mirimo ne jibula. Tunagenda wani tuduke na wani fe. Tugende mu buwalabu
feda.
Tugende mu bazungu
neda.
Uganda ne Pearl of Africa tujagala. Ensi yaffe mwe twazalwa tujagala. Patriotism oh, mutima kwa gwanga yange. Uganda, Uganda, Uganda nkufirako. Uganda wagala.
Justin Peace.
I love my country, Uganda.